Kimbaniso, yeah. Zentuwane ya suyeya, suchi ya tata ipali. Kekia wali ya ina, tasani chiki nazariye. Neinisa chiki santa, karkupara kuche imbariye. Mburi na ureta, hata haipamini tanginjiriye. Bazanga jo akalenta, tendere hor awaigariye. Ndabu kikiko achikinta urari. She's a new body. Ah, I can't swan on a chain. She can't hold it. Seromia, Zinadia, Hakuna, Kimucha, Kimbia, Hidania, Balabia, Mbasigan, Kiva, Badaria. So.